Diana B on this.
So son, more
lego.
Bahati tena.
Teddy B.
Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Mwesh ni bless. Mwesh, mwesh ni bless. Nipe matao, ni finesse. Diana Marwa naona akitense. Sip kidogo jutusha kuwa tipsy. After this najua utani misi. Ubaya wangu miu waga mtoxic. Kesho si text hata kama na kuhisi. Tuvuke Costa Rica watamu. Pale kati patamu. Kupoteza fahamu. Kani ndoto basi ni moja tamu.
Oza magona do what you did to me. You're so beautiful you go to me. Basi serereka kula happy yote on me. You're so beautiful you go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Ni ku rotate, ni kupoke, ni kubebe kama dori. Kisha ni kutongoze. We mtamu kama kachori.
Anko na mhesh, mhesh na mresh. Yo nitanga ma place kumit kutoa stress. Kuna kapeska umfanya roi rest. Tukitoke ya beza ntaka ni vae dress. Skin yako tenda, una skin care routine. Sezi ya tajomi yaka ni 30 ya my teen. You look fresh, umejwa kuni impress. Napendo kiji express every time you gotta test. No so itensi, kwangu ina make sense. Hatuitaji nobody else to avoid mess. Woko na mimi junajua you got taste. They can copy and paste.
Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Mna ofa pudesh na mindi omresh. Ama ni watoe na makofi za shebesh. Mindi omresh, miss mhesh. Mindi omhesh, urudi kuni bless. Mna jimes, mna undress. Mna kula stress, mna kam kuni address. Naona mamono wanachokoza mwenye shule. Enyewe mpona jokes kushinda hapa kule. Birthday girl, nimenyamaza. Wakuonje shoke kindio mnakayamba. Hata kwa leba nafunga zaidi yao. Diana B, mama yao.